Is that little kid? Talk to do two. One. Hey, yo, last tattoo. Where you at? Rich boy. Mama, go. I see ya. Tell them.
All right.
Suppose if you was tired, lost down and force me, him to Tom Dogo. Do two. Ukitaka kuini maisha popote ni kuja minu siku bari kuwa mjinga na usijifanye wa mjini. Unataka kuwa nige tatizo haiwezekani. Akili haijaka vizuri, unafikiria matope na dinge na kwa kiburi. Unawaza like mishe kama kiongozi wa Mary Choto Mducho mlito. Spendi kuongea uongo always ni msema kweli na sikia raha. Palo napo nitatua waso nipenda wano miono mpenda na pendezewa. Sio maskini wala sio wakishua ila vichwa masikio ide zangu ndo nasumbua. Badame kugonga mdundo na suma kugonga mdeo. Shabiki kwenye radio na statu huo mtusuo.
Hii ita make you headline. We kwanza fake you nipishe kwenye line. We bado mtoto mduchi sema we bado mtoto mduchi. Hii ita make you headline. We kwanza fake you nipishe kwenye line. We bado mtoto mduchi sema we bado mtoto mduchi.
City hustler maniga, ni wazigua mambwiga. Mistari na nicho mboka, sweje pull out a trigger. Huu mziko wa nyama, huu mziko wa kubwa. Kila mzigo na kamua, nyonge kame na kuma. Hapa kila cross wire, njo na kapula mabao. Msalo mesha pita, njo useme namba chao. Kuntamina karna ena nkirudi, vipulta money na buja jasho, watoto wende chooni. Kimesha iri na waleja, kachumba cha madarati. Na wameza na wabeza, ndo tujeze na sabati. Crack, niga na jivika wanarakati. Mbele nga, nyuma nga, dili zina ruka kati. Unga dogu weka fika, nyaga na clutch. Watoto dogo kizinguwa na nyima ta lunch. Lakupara, ma watu mtukati. Watoto dogo, watoto duchu, wana cop and paste.
Hii ita make you, make you headline. We kwanza fake you, nipishe kwenye line. We bado mtoto duchu, nasema we bado mtoto duchu. Hii ita make you, make you headline. We kwanza fake you, nipishe kwenye line. We bado mtoto duchu, nasema we bado mtoto duchu. Hii ita make you,
nimesha make headline.
We kwanza fake you,
hebu nipishe kwenye line.
We bado mtoto duchu, nasema we bado mtoto duchu. Hii ita make you,
nimesha make headline.
We kwanza fake you,
hebu nipishe kwenye line.
We bado mtoto duchu, nasema we bado mtoto duchu. We bado mtoto duchu.
Baba light. Yeah. Mese, nafanya hii mambo mijindo na rugaruga watu na sesa. Sandri, hili jana kwenye bado muroro mchekechea, muroro mulizo. Muroro mudonyo, mudonyo sana. Hili jana peme fanya nyimbo hivyo na hivyo na hivyo na sisazu. Kuna na sisazu, rijimbo hiki ngapira na hile mwine na sauti. Ante sauti, rijima fofo, azenali. Mese!